www.antontomafe.com.
Namene mukundi mukundizi wa ine, ai simundizi wa ine. Jose tmene mukufuna kwa ine, sindi kuchizi wa inu ine. Mukuna mizila kuti mumandizi wa ine, ai simundizi wa ine. Nika maenda munjila, kukupasila ni moni simu mayanga inu ine. Koma mukundi mukundizi wa ine, ai simundizi wa ine. Ena kuti amandizi wa ine. Inu so mukuti mukundizi wa ine, ai simundizi wa ine, ai inuka kwele uko, ai simundizi wa ine. Antu tikukani kakae kwa wina ndiza kepaziko, antu tikukana nakale kwa wina ndiza kepaziko. Inu nde mukundi dabwisa mu moyo wanga. Mukuti mukuzabwela kuzandi ona ine, uzandi pemba ine, uzandi chezesa ine. Mukuti mukuzabwela kuzandi ona ine, uzandi pemba ine, uzandi chezesa ine. Inu, iwe, ndika makuona ni muka maenda munjila. Ndi makuona ni kutindinu antu, ndiwe muntu. Muka makala, ndi makuona ni kutindinu antu, ndiwe muntu. Ndikudabwa ine, ndikudabwa ine. Mukamandi wona ndika maenda munjila, mukamandi wona ndika makala ine. Zimene mukukaniza zo, zimene mukuyangula zo, zopanda pake inu ine, zopanda pake inu ine. Inamene mukuti mukundizi wa ine, ai simundizi wa ine. Mene mukufuna kwa ine, sindi kuchiziwa inu ine. Mukuna mizila kuti mumandiziwa ine, ai simundiziwa ine. Ika maenda munjila, kukupasila ni moni simu mayanga inu ine. Koma mukuti mukundiziwa ine, ai simundiziwa ine. Ena kuti amandiziwa ine, inu so mukuti mukundiziwa ine. Ai simundiziwa ine, ai kwele uko, ai simundizi wa ine. I don't want to try me, try me. Epo was, yo in the boy, man of peace, justice and love. I don't want to try me, try me. Epo was, man of peace, justice and love. No one will try me, try me. You are my search for me. We don't know you, we don't want you. We came to me in the morning as to advise our life, as to rule our life, my life. We don't want in my life, in our life. Get out in my house, get out in our homeland, our life. We don't want you. Our homeland, our life, in my life. I don't know you, we don't know you. You are like mad people, think before you see. As you know life move, and ask first before you meet. And ask first before you meet.
Download your music on antontomafe.com.